Bambi, Bambi Mukama, Nyamba, Tontanga, Bambi, Bambi Mukama, Ndasa, Tontanga,
Bambi, Bambi Mukama, Nyamba, Tontanga, Bambi, Bambi Mukama, Ndasa, Tontanga,
Bambi, Bambi Mukama, Nyamba, Tontanga,
Bambi, Bambi Mukama,
Ndasa, Tontanga.
Ebizibu mu nsinga bingi Mukama ebitulugunya obulamu Abalabe balinga sanafu Mu makubo bataddemu amalobo Aga malobo yona gye mpita Mirimu jangu olumu gye siba Anabalemesa byonna byenkula Katonda wange kye mmanyi obalaba Kimanyi gwe Katonda w'abanaku Egwanunula abaweddemu essuubi Nange kumukono gutata kwenkute usogoze senzi kakanya balabi
Bambi, Bambi Mukama, Nyamba, Tontanga Bambi, Bambi Mukama, Ndasa, Tontanga Bambi, Bambi Mukama, Nyamba, Tontanga Bambi, Bambi Mukama, Ndasa, Tontanga
Masija mubuziba wanyanja Tinalinga fede msuri Obula mudala chitufunga buganye Nonunula nuntaso kubira
Naye Mukama sinatuka Nekute kumuna giro kwa sabo ntafe
Emitego ja sitani Minji jengende vizibu vinteze Kulabye kongo ya mbaba naku Mukama labo ya mbaba lema Ebisolo byokutale nabyo kulabu biyamba oh. Kati nange ntasa Saba Mukama tonta Olugendo lwange Olufule lwangu Mberemba wangozi Mukama Tonkweka manyigo Yesala jensaba Mfulomu wangozi
Bambi, Bambi Mukama, Nyamba, Tontanga Bambi, Bambi Mukama, Ndasa, Tontanga Bambi, Bambi Mukama, Nyamba, Tontanga Bambi, Bambi Mukama, Ndasa, Tontanga
Emirimu jange jikole
Manyi kusumbu wana yesaba tokoa Yegwe natamegwa funa miebizinga Emi ya gajito na duma nyite jintise Ngandi nawe
Yegwa manye vizibu vyange Savo nyambire famire yange Mukama neva kadevange Owa yerulira makubo gabwe Oba wangaze Mukama chesaba ba wangale Oba wangaze Mukama chesaba ba wangale
Bambi, Bambi Mukama Nyamba